Small God. Wow.
Sikanie kwakunie. Hard. Semunye biamumbuano, sebuano amunswano. Yeso jani ngumamu, hitina ye debano. Semunye biamumbuano, mumbuano. Yemahanye kusu, ahaye kusu. Yemahanye kusu, ahaye kusu. Hitine bemahaye kusu, ahaye kusu. Yemahanye kusu, ahaye kusu.
Yeah. The good thing kus guapu, wena kujaga na heshima. Na mabarafu lankiwasha moto, hakuna mtu kuja kuzima. Uzito hakuna mtu kuupima, upako ni wafufu na uzima. Sio nzio manyengeao, tunangoja uzime, tukusike bado kwa uko mzima. Sikiza, huu moto wafati, na kama ukifuata basi mbele utakuta kiza. Mambo ya fraza natumia mimi, chajabu wena kuchukiza. Muda wa bills na chezea cuts, na sichanje na tumbukiza. Wonders ka gufu za giza, na kimbiza na najikimbiza.
Semunye bia mumbuano, sebuano wa munsuano. Semunye bia mumbuano, sebuano wa munsuano. Yeso jani ngumamu, hitina ye debano. Semunye bia mumbuano, mumbuano. Yema hanye kusu, ahaye kusu. Yema hanye kusu, ahaye kusu. Hitine bema haye kusu, ahaye kusu. Yema hanye kusu, ahaye kusu. Kusha give me the kusha, man who deal and I the bomb. Go around and tell them one by one, say we are coming. Where we come from, we don't give up, so we ain't gonna stop, allow our lie. One man so me chain gang, that be why they call me king, they can't control me. I didn't come here to play, who? When I'm in no shine, man for deal. See a shisha, nobody can stop, we light. Not so green, till we deny cry, you became. Cause it's time to go, to my guy, let's bend it all. Now you're fine, come let's hit the whole place. Now kumo, kumo.
Jesus, na watu nyumangu kushia kipata so case. Ato kibatika kutona wote, tumeponda na pamba nye pace. How you eat chote kusu hasu zangu, na kikana jija. As a guest, hacha ni chwani na mbele, mana Tanzania ni bato nyepesi nyepesi. Mini mtukufu sana, domana Mungu ananibariki sana. Nilipofikia na pata chichote kama nipo na small god Ghana. Watoto upimi umziki, na kukimbizana hatupo mziki. YL Kweku flick boozy in this bitches, bitch.
Semunye bia mumbuano, sebuano wa munsuano. Semunye bia mumbuano, sebuano wa munsuano. Yeso jani ngumamu, hitina ye debano. Semunye bia mumbuano, mumbuano.
Yema hanye kusu, ahaye kusu. Yema hanye kusu, ahaye kusu. Hitine bema haye kusu, ahaye kusu. Yema hanye kusu, ahaye kusu.